Kabarus. Kanzula. Yura kasetem.
Kilamulisho chako, ndio maisha yako. Kilamulisho chako, ndio maisha yako. Kilamulisho chako, ndio maisha yako. Wakina mama, tutague Christopher. Wakina baba, tutague Tosha. Wakina kaka, tutague Christopher. Wakina dada, tutague Tosha. Kila mwisho chako, ndio maisha yako. Kila mwisho chako, ndio maisha yako. Kila mwisho chako, ndio maisha yako. Tumeona amani kwa juu ya Christopher. Tumeona amani juu ya Tosha. Tumeona amani juu ya Christopher. Tutague Christopher, tuishi kwa amani. Tutague Christopher, tukae kwa amani. Tutague Christopher, tuishi pole pole.
Kitambulisho chako ndio maisha yako. Kitambulisho chako ndio maisha yako. Kitambulisho chako ndio maisha yako.
Tumeona amani, wewe Christopher. Tumeona raha, juu yako Christopher. Tumeona amani, juu yako Christopher.
Kitambulisho chako, ndio maisha yako. Kitambulisho chako, ndio maisha yako. Kitambulisho chako, ndio maisha yako.
Watoto wasome, tupige Christopher, ndio tuone raha.
Kitambulisho chako, ndio maisha yako. 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 Kitambulisho chako, ndio maisha yako.